katonda wafe olw'emirungi byakola omuli mbeera mwe tuba yonna tumwebazenga twebaze katonda wafe olw'emirungi byakola omuli mbeera mwe tuba yonna tumwebazenga munnaku tumwebaze mu ssanyu tumwebazenga obuli mbeera tumwebaze kyekimugwanira munnaku tumwebaze mu ssanyu namu tumwebazenga mu buli mbeera tumwebaze kyekimugwanira Katoli wange kankutwale ufumbire mukama gwasazeewo twebaze katonda waffe olw'ebirungi byakola omuli mbeera mwe tuba yonna tumwebazenga twebaze katonda waffe olw'ebirungi byakola omuli mbeera mwe tuba yonna tumwebazenga munnaku tumwebaze mu ssanyu namu tumwebazenga mu buli mbeera tumwebaze kyekimugwanira munnaku tumwebaze mu ssanyu era tumwebazenga mu buli mbeera tumwebaze kyekimugwanira
kyakubasasula abazadde abaakuzaala kino kancyatule kyono mwazaala mwana batunulira saagala legeyo bwaseka saagala amale mbeebaza nti mwebale mwebale kuzaala
twebaze katonda waffe olw'ebirungi byakola mu buli mbeera mwe tuba yonna tumwebazenga twebaze katonda waffe olw'ebirungi byakola mu buli mbeera mwe tuba yonna tumwebazenga munnaku tumwebaze mu ssanyu era tumwebazenga mu buli mbeera tumwebaze kyekimugwanira munnaku tumwebaze mu ssanyu namu tumwebazenga muli mbeera tumwebaze kyekimugwanira
abazadde kati kye tubasaba mutuwabule buli we tuwaba mutusabire buli we mubeera kubanga tuli baana ebitwawukanya mu byewale ebituzimba bye twetaaga katukiddemu nti mwebale mukama abawangaaze
twebaze katonda waffe olw'ebirungi byakola muli mbeera mwe tuba yonna tumwebazenga twebaze katonda waffe olw'ebirungi byakola muli mbeera mwe tuba yonna tumwebazenga twebaze katonda waffe olw'ebirungi byakola muli mbeera mwe tuba yonna
tumwebazenga munaku tumwebaze musanyu namu tumwebazenga obulimbera tumwebaze chechimugwanira munaku tumwebaze musanyu era tumwebazenga obulimbera tumwebaze chechimugwanira Mumurimbera tumwebaze chechimugwanira Mumurimbera tumwebaze chechimugwanira Mumurimbera tumwebaze chechimugwanira